1021 GC. Yeah. Ini shoot goli tisha. Kama nime mshoot goli kipa goli tisa. Rhymes out kama politisha. So tukifika ni mori kwisha. Weni rapper waki goli. Siga bana zaki mdoli. Sina zaki shori sina. Kama sina shori na wanafiki soli sina. Rap tizini dunia mekwisha. Labda naitia moto. Sikia dogo kimsikia moto. Tasikia moyo na runda kama na kutaifishia roho. Kama na flow na tisha. Kama na show na feature. Kama na gona kisha. Na rudi kuwa surugu. Hapa na dona pita. Hapa na momi na nyongeza. Hapa na nyosha. Against the flow. Just shoot and drop, nigga. Just shoot and drop, nigga. Against the flow. Just shoot and drop, nigga. Just shoot and drop, nigga. Against the flow. Just shoot and drop, nigga. Just shoot and drop, nigga. Against the flow. Just shoot and drop, nigga. Na kutok kwenye beat MCs wanaugua na wapindua. Odi school hapa na dondoche za kibabe za kisua. Wasua wakambi hip hop na tusua. Ndana green city wanyama hawakai na uta unga chuchia. Gongo divai pata suna. Tuna mwana kama haiku fries. Kuzote maskini jeuri ndo uwa hako sitai spandi juu. Kazi hi-fi hawafiki. Chini na kutoka hawashiki. Bado na chokota hawadiliki. Kushika na chushika mimi nasa na chushika. Na temea bazi mingi kwa head das mingi. Asila jua hizi kazi na shilingi bado nipo chini. Natema kama mgodi. Bazi navuka bila kodi. Hodi hodi. Green City Warriors. Tukifika hizi ni kazi. Kazi kwa kazi ni good. Gangsta flow. Just shoot and drop, nigga. Just shoot and drop, nigga. Gangsta flow. Just shoot and drop, nigga. Just shoot and drop, nigga. Hit the gangsta flow. Just shoot and drop, nigga. Just shoot and drop, nigga. Gangsta flow. Just shoot and drop, nigga. Wanadai na kaza sana nilegeze wapumue. Na mwapenda mimama lazima mahaba ya wahue. Nipo fiti ndana empire ya machizi. Wakushi wakusanua mbea kuna wakusizi. Shauri yako ukupigia usingizi. Kusaka mkwanja do ujanja siku hizi. Wajanja wa shachaka kukaba na wizi. Hasra na hasu hadi mchizi. Mwana harakati pure. Leta shari niwe mwana varangati shua. Na nina madini amini foya. Nikismama juu ya biti kana mwana Irene Warrior. Siogopi kushika noti kwa misafala kama trafiki. Mijadala ya wanafiki na nina madhara napo wafikia. Wawa na madhara kasigaru napo wasikia. Yeah. Against the flow. Just shoot and drop, nigga. Just shoot and drop, nigga. Against the flow. Just shoot and drop, nigga. Hit the gangsta flow. Just shoot and drop, nigga. Just shoot and drop, nigga. Gangsta flow. Just shoot and drop, nigga. Just